EMD Squad, Tiketen, Teza, Tololo, Biti na parashitina, ona kufoka kwa liga na ina. Hau kama una kala mkulu, big shoutout yose mazina. Tie haso kula kwa keke, Teza ni pilot driver wa ndeke. Mchilosi ni kutuwa makeke, that age unibebebe. Gala na kone kisunga fende, godi na kone kiupenja pete. Tapala kwa tita tuwaka na keba, mbili mwafela tita. I'm on top, like went on. Nidi pa mwamba kero kwa punda tone. Na nebo, akome empire. That's why seni velana na devil. Nipu finger long over fake. Tiketenu kwenda fwaka ni cheki. Loka titiepo, you wake with your father. Simbo ya safa, boy taba. Tiketeni ni kaleza. Keneba bidi virapo. Echonte menwa leza. Ine na haso, tipanga kapo. Tololo ni saka pundi sa chefi. Tololo mukemu na fika kwa sila. Tololo ni vela vi energy. Ngana mazikolo kunibeba chani sholo encourage. Muma maleji wati molenti. Plus in a budget, iyo ni challenge without money. Kufa pacharo no kula kumbale. Ni waking a hadia moza meso pamu. Ni gachitika tindine satana. Bukuba ni changi ni kwange ngemate. Utisa bifu batani kunate. Nilibezi mama katumanake. Leka lukumbwa palastu nga pande. Kufika nufika na puka mafans. Sini nileka na kwela na judge. Lapa musistimu ukuba class. Chetizi pambale penda kona cash classic.
Encouragement, encouragement, freestyle. Bena bayopa futi batyopa freestyle. Encouragement, encouragement, freestyle. Bena bayopa futi batyopa freestyle.
So perfect, EMD Squad.